kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed maxamed nuur maxamed macalin oo ay weheliyaan wasiiro la taliyaal iyo saraakiisha hay-adaha amniga ayaa aqalka madaxtooyada koonfur galbeed ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadannimada kulankan ayaa wafdigii ka socday qaramada midoobay iyo madaxda koonfur galbeed kaga wada hadleen arrimaha amniga guud ahaan deegaanada koonfur galbeed taageeridda wax ka qabashada arrimaha bini'aadannimada markii uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed xasan cabdiqaadir
nin ku qabsoomay xafiiska golaha wasiirada magaalada baydhabo dowladda koonfur galbeed shirkaasoo shir gudoomiyaha ee kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha baarlamaanka dowladda koonfur galbeed waan ha ku qeyb galeen runtii wasiiro iyo tiim ku socda UN-ka walina lankuwada hadlaaya arrimo ammaanka guud deegaanadan dowladda koonfur galbeed saas oo kale wali lakuwada hadlaaya arrimo gargaarka bini-aadinimo oo deegaanadan koonfur galbeed lakuwado UN-kana wali imahadnageena dowladda koonfur galbeed iyo qaabkii oon la shaqeeya hayto hay-ado amniga si guud dhan kasta unuuna saas oo kale wali inku mahadnagnay shaqada faylo ayo ku haayaan dowladda koonfur galbeed latiye haddii hadal lahaytay arrimo horumarineed haddii hadal lahaytay arrimo gargaar i haddii haadan lahayta inyo si boodkareen arrimo amniga.